fea mirimu ingi eyamba mubiseera bino wetugenda okuyigira ku makubula ga gamba nti ensi ya mukama n'okugula kwayo ensi zonna naabo abazituulamu abooluganda ebyandiko bitugamba nti katonda ayinza byonna kiteewa mukama waffe yesu kristo ateyagala bino ebyo by'okufa wabula okuleka mukono nakwe okubeera obulamu era yatuma n'alagira abaweereza be okubuulira n'okutegeeza abantu be nga baboneredde okusonyiyibwa n'okukibwako ebibi byabwe katonda waffe oyo asonyiwa era abajjako ebibi byabwe abo ababonerera amazima era abakkiriza ddala enjiri y'entukuvu kale abooluganda tumwegayirire okutuwa okubonerera okw'amazima n'omwoyo gw'omutukuvu ebigambo tukola kaakano alyoka abisiime era n'ebyo bye tunaakolanga mu nnaku zaffe eziri mu maaso bibeere ebirongoofu era ebitukuvu n'oluvannyuma tyoketuke mu ssanyu lye litakoma kuwa yesu kristo mukama waffe mukama abeere nammwe mutuule oba mufukamire nga tugendera mu nessala y'abaanaesala y'abaana bakatonda nga tugamba nti kitaffe ali mu kkulu erinnya ly'obutukuzibwe obwakabaka obujje by'oyagala bukole mu nsi ngaebabikola mu kkulu otuwerera emmere yaffe yaali otusonyiwe okulonda kwaffe nga tukasonyiwa abatonona totutwala mukukemebwa naye otokole emibi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa nebyo emirembe n'emirembe ate nja kubasaba tuyimiye tudde mu zabbuli ey'23 era tujja kugendera wamu Amakungula okusooka yonna
tujibile kutuwa Bible kusoma bali bana wa Israeli bali walimi bali walunzi nebya la bingi na ye enseye zedia neza fizisinga zari nga za walunzi na walimi nga bosiga noku mula chusize ebisule kubo wango vilina kisa kitu kane vizana nebigena nga biyara ate mja kula walunemi ingilina nyingi zitukumbula mkubamo kukumbula sino nesalile nti chitusize mu nimiro tuja kula nebi tuwebiyara jevirumu na ye okumbula chechi okukungula kubanga osize emmere yo ekiseera kituuka emmere yo neekula etukwetuka okulya oba okungudde emmere n'ogirya oyinza okugitunda n'omuwamu tugambe esawo z'ebijanjaalo 10 n'akuwamu omwana gwente oyinza okukola budget trade nokyo ekiseera ekyo kyetwogeramu byebiba nanga biri lwedi ekiseera kyo nga kikuze ne kizaala byolimanga byokoze nga bituuse okuvaamu amagoba kyekiseera era abampuliza ne mumemba choirs mujja kulaba ekiseera kyammwe wekituukira ne mukungula n'olwekyo buli muntu mujja kulaba nga akungula ekyekiseera ekyo tukita agricultural crops disdikaini ekiseera ebibala ebyobulimi ebyasimbibwa webituukira oba okutunda oba okulya oba okukyusamu nga bwebagaeti oyinza okuwayo ebijanjaalo olinako omwana gw'embuzi ebyo ebiseera ebyaki oba oyagadde kukola batatrade kyekiseera abantu webabeerera abalungi ennyo kubanga temulabanga kyetukisanyusanga omukyala awaka n'agenda mu ffumiro nga mulimu enkota z'amatooke nga 2 n'agenda mu friji mulimu akanyama n'amatanga nago weegali emmere ne baba n'abantu abangi amaka gaweebuka kasagabaamu ebyokulya era okuva ku byandika bainasomye amakungula kibeera kiseera kya ssanyu lingi nnyo kubanga buli muntu aba asobola okufuna kyalina era ekiseera ekyo kasita tugambe ze bakadde bange baalimanga emwanyi ne paaba bwe baatundanga emwanyi maama afuna olugoye naffe netufuna tata n'aleeta ennyama nogamba kiba kiseera kirungi ate kisa ebiseera bwebibeera ebirungi kikwaliriza n'okutambulako ne bwogenda gaba omugenyi wali omugenyi yazzeewo ewange nga sirina byakulya naye nga nti naakola nti oyo naye omukisa omulungi teyaluddewo n'asiibula mangu naye omugenyi bwajja nga olokacayaawo waliko kasukaisikalyawo osanyuka owekufumbireyo kacyayi onoolya kanyama ki amakungula gabeeramu essanyu lingi kubanga ebintu bibeera waka imprinted n'olwekyo kiseera kirungi nnyo ekyamakungula era nga mugenda okukiraba ekiseera ekyo bannaffe naddala abakulisitaayo bajjukira naga omukadde gundi kamutwalire ku kabaluku omukadde gundi kamutwalireyo akanyama kubanga olina besi olina mojja okwata muwoleti ebitusigibi n'akamu kale ebikungula okukungula ebiseera ebyo bibeera birungi nnyo nti n'abantu abali puwa mutwalisa abavuyamu omuwayo kyomuwadde naye ate okukungula kulimu ebintu bingi mulimu emirimu egikolebwa mingi tugaba omusajja bano bannaffe abakola welodingi ayinza okuba nga aleeta kati wange nina ekkanisa gye bagenda okugala njagala amadirisa 20-30 tina ezigi 10 tina obumooli bwebuti tinabira obwebiti nawusajja nakola oda ne bamusasula miliyoni z'essatu miliyoni 8 ago nago makungula oyo tagenze mu nnimiro tagenze talunze nte naye akuza amakungula ge n'olwekyo amakungula galina bingi bannange nno omulooza tunakola kuba welodingi ate abavuga wirubalo ayinza okufuna wirubalo saasajja ava wirubalo bunomuwa ssente agunege bakungulage alina omulimu gwakoze ate tugende ffeno mu uganda tulina bodaboda olwaliwo okuseko mukampala bodaboda zisinze emotoka obungi nezitusiba noyimirira ate nga negyovuga zigikalamula naye nabavuga bodaboda bafuna ssente agonabo ge makungula gaabwe tulina abasawo tulina ekirwadde kino ekyazze bakikeberera ssente nyingi bato nakikola tutya nagala genda kunkebera bakeberamuko naye nagakuddayoko naye n'omusawo bwomusasula sente olwokukebera kye covid naye agogaga naye makungulage ate tulina abasomesa abateachers nze nali abaprofessional teacher basa sulanga omusaala era nsitukira omusaala gwe basobola okunsasula naguliyako bakadde bange ekikopo kyacyaire ka tipot naye byagula siminji ngalaga kakati tulinamu situlude wa makers tulinamu ba enginiya omwana bwafuuka enginiya nakola nazimba ekizimbe nga kino agoli bamusasula sente ze mbagwe nagwamaki tulina basecretaries nabo bafuna sente bachairmen ab'enkiiko ezo nabo bafuna sente abaveranangafe nafe olimutusasula nafe tufuna sente naye abalulitaida batugwawa awo mukama yanamanya naye tulinanafenabaveran ne babishops nabamulizi nabano abasiimuula ekkanisa ngeno abo bonna bwe muwaayo sente nabo nembawa sente nabo nebavayo mu kkanisa amakogola getololya buli muntu yenna nabagambe okubala operators n'ababodaboda n'abataxi abo bonna bakolaki n'abayimbi eyo abayimbi bannanga bamwe muli ku kiti wano simanyi naye n'abayimbi mulina okuwayo amakungula katonda nakuwa amaloboozi katonda nakuwa amagezi n'okuba ennangangeyo temaine ntinangeyo mugiwulidde si ya bulijjo tekukwakuwa muntu omunasoma staff notation ebakuwa sente ezo n'otwalako mu kkanisa awo ge bayita amagi amakungula tulina baministers oba babajjukiza babankers naye abona bona abantu bawaayo era mubeera mu kkanisa nga munema ne banka mugere okaga awaayo ku sente zafunye muba awo ona bagayita amakungula emirimu egikolebwa gibajanjawulo bakautants abakumi b'amaduuka abawala baka bamaids ngos bapresidents balina okuwaayo abakyala abomumaka abakyala abomumaka tamweragira n'abawala balina okuwaayo bamakanika n'abakola amatofaali era byona gyonna mirimu ojjamu sente n'ozifuna awo ge bayita amakungulago ate amakungula ffena abasinga tulina abaana bw'osomesa omwana wo nafuna nava mu pimu prime bagiyita bagero guni ppe kale talikidde musi nasale enewafe mu uganda babambaza ufya nagenda mu p1 natuka ku p7 awo bona amakungula navaawo nakola olevo makungula nakola elevo nagenda mu higher institution awo bonna makungula okutusa omwana lwafuna degree awo bona maki makungula ate bafuna phd ate bano bafuuka baloya n'abalala awo bonna tugayita amakungula n'olwekyo amakungula gakolebwa okutuva ku ntandikwa y'omwaka okutuuka ku nkomerero y'omwaka kale nno temwerabira naye nga tonnabakukungula kano kakasoba emuluzungu mukategeere bulungi but before harvest there must be a work well done nga tonnabakukungula wandinkubiddeko mu ngalo oteeka okubaako n'omulimu omulungi gw'ogize eki gwokoze mu maaso ga tujja kulaba abakola n'abatakola naye tojja kugamba nti onookungula nga tokola era kino is a very big challenge nti bw'oba onookungula oteeka okukola kale why is harvest lwaki amakungula gano gabeerawo okusookera ddala mu kuva essula 34 oluyinola 20 26 26 lugambye nti katonda yawa kiragiro ti bwe mutuukanga mu nsi eyo gye muli timujja kusinganayo amayuma ge mutazimba mujja kusinganayo ennimiro ze mutalima mujja kusinganayo ebintu ebirungi ti ebintu ebyo nze bibawadde bubi manye katonda agaba kuba yasuubiza ibulayimu tindi kufuula ezzadde eddene n'atwala ya yusufu emisiri yakulembera abaana ba isirayiri ne bamalayo emyaka 1320 n'ajjayo abantu nga bangi naye nga yasuubiza ibulayimu ti ndikuwa ensi eyogiraba eyakanati ngenda kugiwa ezaddeno ibulayimu yaga kiriba kitya naye ate bamuzika mu nsi eyakanani kati abaana ba isirayiri bwe baava emisiri abali munsi nanabakuba ye katonda yabetondera yenanyini isiranga bamuvemu njewadde abaana ba isirayiri kyavaka abaana basi bwe mutuukanga mu nsi eyo gye mugenze ne musiŋŋaana ennimiro ne musiŋŋaana amayumba amalungi ne musiŋŋaana ebintu bifaananyi kya bimutakolera ti buli mulimu gw'okolanga otwalangako mu nnyumba ya mukama katonda n'akuwa omukisa katonda n'amanya nti okyamujjukira kigambo kikulu buli lwe tuwayo amakungula tuba tujjukira mukama waffe kati anagamba nti nno nti temwerabiranga nti nabajja mu nsi y'emisiri abaana ba isirayiri bali emisiri babonyabonyezebwa nnyo nebakaba abalenzi nebabatta nabajja mu nyumba y'obuddu nebatwala mu nsi ennungi ejjudde batala omubisi gw'enjuki n'olwekyo bwe mugendanga eyo buli kye mukwatangako mumpangako okwa katonda kituyamba ki it keeps relationship amabana gwegamba okwate wano kyerongezaako kugatatyo kitwala kitabo kyange ekibuliranye mulaba kisabo kifu batwala mukyalo ekitabo ekyo singa badde nkimwadde nga akitwala nakozesa nandizenakakalamuwamekako bwakitwala bwatukekaka ha reverend yabadde ekitabo nesawa wabadde yebakirewo bakizi kati azuka kamala okusoma mukitabo reverend kyagizeeki kyampadde azuka tatalaba reverend yabadde ekitabo kegamba okigambo kino bw'oba omuntu kikuuma relationship owulidde kattewerabira kikatonda bw'omuwa aga o reverend kibanda yampadde kino nange kamungeri kino reverend yakoze kino nange kamukolere kino kati bwe tuwaayo amakungula mube galimu ensimbi galimu ebintu ensimbi ezikozesebwa okulongoosa amakanisa agendiyafati mugira bagufaana obungi ensimbi yegirongoosa bwe tuba na nsimbi nabubyagikwata ani anakubirako kalangi ako ensimbi zetuwaayo ng'amakungula zisaabuzisibwamu kuba muntebe yolabuisa okumatula etutulanga nomuzaffe naye basobola okukwata ku nsimbi eziri mu kkanisa ne bakuleetebe ne bishopu bajja n'atudde omu naye nemanya tuyo bishopu wamwe atudde omu kaakati abavubuka tulina abavubuka abayimba abakola kino abakola kiri bajjaga tufe tugenda mu bibiina amakungula getuwaayo sente zetuwaayo zebatulako nebawa abavubuka tulinamu abalwaliro nze wadde lwali ku ssekukulu eno nabyesamba zidda kugenda kusembeza abantu naye ku ssekukulu nga zino ng'etuuse tubadde tutwala sukaali amata sabbuuni omuceere ebintu ebyo netuba ennyumba nga 30 naye baziwa ssente olw'omulimu gwe zikoze nti ekkanisa ekuweereza oli ng'oli mukulisitaayo tokyasobola kutuuka mu kkanisa ne baka musumba genda obasembeze nange nembasembeza ate bwe mmala okupulikinga nga bazira okubasembeza naga ti reverand naawe kunaffe okukoze omulimu ne bagira akaveera kalimu sabbuuni kalimu omuceere kalimu sukaali kalimu ebirala naawe gendiraawo ate gewabuze nemmotoka ensimbi eziweebayo mu kkanisa ezikola ebyo era amakungula olina purojekiti ono osomye wali eri awokwe bazimbye toyiretisi ofiisi za bishopu purojekiti enkezo zonna amaaki sente ziweebayo mu makungula zezibikola so when you do harvest you are blessed bw'okola amakungula n'otwala mu kkanisa katonda asanyuka katonda bw'asanyuka akuwaaki mukisa mukiddemu katonda akuwaaki tufu to give harvest amakungula tunagawaani mulabyeo byetwatandikidde twaze tugamba ti amakungula kiki nenganyonyola nenvaawo nembuuza ti why is harvest nembategeeza ti relationship n'okubayanya kuwadde nebikolebwa nitusapotera church workers youth and water view and duties projects constructions now to whom to give harvest amakungula tugawaani ani akusobozesa okubeerawo nobeera kati nganze mwemulaabo enyambadde bwendi katonda yakusobozesa okubaawo katonda yakuwa eddoboozi katonda yakuwa amagezi n'olwekyo first priority tulina kuwa mukama katonda kubanga tumuddiza ku bintu byatuwadde naye temwerabira kali kajja ti before harvest there must be a work well done wemunaagenda mu zoofiisi n'okola gadibengaye onooba okola mirimu gya mukamaawo ensimbi ate n'ozibulankanya zino n'ozibba akiseja kutuuka nga temulina kyemukola n'olwekyo amakungula tugawa katonda yenamba emu tulina okuba katonda kubanga yensibuko eya buli kintu kyonna ate naye yatuwa dda ekirabo ekisinga ebirabo byonna naye yakungula naga nti mwe abalina ebibi zekamateereyo omusingo n'atuwa omwana we ge makungula ge yatuwa okwebaza amakungula tulina okuwaoka omwana oyo okuba nti yatuukira ekiri mu jjoyokalisasaukaga nti katonda bwe yaga esibwaki n'okwalinawayo omwana we katonda gwe tuwa kubanga naye yatuwa ani owookubiri gwolina okuwa is your dear wife or your dear husband oyo ye mukwano gwonnamba emu eyakujja ewamwe n'akwambaza era abo abakyala nabakugenda mu kanisa tubasaasira omukyala omwambaza n'omujja ewaabwe ate tubajjayo misana ate naffe abakadde abakasuma bekasa tugatta misana oyo ow'ekitalo omaze okumanjula owa ssenga gw'olina okusooka okuwa the best ky'olina okugaba ekirabo kisinga obulungi olina kutuwa mukyalawo gw'omukyala akola olina okuwa omwamiwo ani alina omulaladdako abaana bo mumanyi nti katonda atuwa abaana mu maka okwogera ku ssanyu lyaffe omwami n'omukyala tirisanyusa ngazi nzijukira omukyala wange namugjayo namuleeta yekka n'ebintu bye nabireeta ne tubisa ewaffe ekiseera kyatuuka n'afuna omwana kaye essanyu ngazi balingi n'olwekyo omwana olina okumwaku mbakundula ate bova ku close friends balirwanaabo kati tukati enaku zino ensi yayinonekala ensi zemulimu temulina temumanyi nabaana naye ffe bwofuna akantu akalungi banange mulirwanaabo agoyo mugende muwe kukirya sukaali close friends yowa community abantu abakwetolodde tekiba kibi naye manya abakoweroddani onooba waaki tugenda kubalaba wano kale olina okuwa abakwetolodde mikwano gyo relatives bwobanga olina amaka baparents bo abakuzaalira omukyala obawawakiri nabasenyuka ate mwabavukaa nebakosa yowa girlfriend naye bwekiwaobaobayowa girlfriend tekitegeeza nti gewonna weweeyo give what girlfriend kyalina okumuwa oba olina boyfriend nawe mwe amanye nti nange nina omuntu wange ba orphanes bawe abali banidi abali mubwetaavu abwe tulina okuwaaki amakungula how can we give tusomye wano nti katonda muwe nessanyu muwe ng'osanyuka muwe bingi give with love waayo katonda akuwadde omukisa n'okola ekisente kyo kiwayo mu kanisa ng'osanyuka kubanga ogenze okwebaza katonda wo eyakuwa aidha omulimu ogwo eyakuwa omukyala akuzaalidde abaana give willingly waayo ng'osanyuka ng'oyagala kubanga amawana ge wali kuwandiika kubanga katonda akoze bulungi part of what god has given you kiweeyo ng'osanyuka era oba omuntu omuwe ekirabo tugenda tosako fesi mbi munange miriamu oliotya miriamu nayagala dde okuwaayo akantu kwata muno n'omwami twala etaano naffe abasumba mutwetaaga okuweera tuwaayo therefore before you give ekyemitwalo ataano a work well done so give happily sigamba you can give willingly and much be happy and enjoy giving time knowledge and wisdom tulina abalanga amakungula gaabo bawala bawayiri mukama bajja ne batula muno ne bayimba ne bakola kino ebiseera bye weeyo knowledge amagezi agakubeenanga staff rotation mwabatuulaawo ne wisdom byonna bikozese okuwaayo amakungula kati how can we give katonda tumuwanga tuli basanyufu tuwaayo amagezi gaffe tuwaayo okutegeera kwaffe tuwaayo amaanyi gaffe abo bamukubiriza abo bamanyi okutuuka okubeera mu nkiiko ezo gwe wazeeyo dekano oli emmere nga mukyawa omwami lwakomawatirimani tibadde mu lukiiko kale nno ali byonna katonda ogimuwa agwe n'amakungula but special harvest give your spirit to god kigambo kikulu nnyo omwoyo guno ogwa mukama magomakama makungula mukama gayagala nakati omusajja wange oyo ti yampa omutima gwe nti omutima gwe yagumpa repent of your sins and no more amakungula agasinga mukama gayagala bino byonna byonna abyagala yabyetondera tubiwaayo n'asanyuka naye bwomugamba nti nze ebibi byange ebikuwadde ate sijja kuddamu kubikola naye bwenjogere ti waba bwenkubawaluma naye kale read scriptures onati emeeza yange agisiŋŋanyeekaawo leero omwana yaba yadde agaleeta ki ku makyama atirambadde nabireeta nayimirira nabyawo nayea gwesa kuba magezi kujjawo bitabo ebyo mukifo kyokubunga nti jjawo bulungi ebitabo ebyo ate namugodde bubuguzi naye bitabo bimanyi okujjula emmeeza ebya n'obisa eno scriptures zisoma ebyandiko ebitukuvu kubanga mu byandiko ebitukuvu mutumanyira katonda katonda byagamba abaisirayiri over 6,000 years back kati naffe bitukwatako ennaku zino okweyisa obulungi katonda yagana kyonakiri ebibi mumanya amateeka ekkumi temuyendanga temubbanga temuwayirizanga nafsu tuina tuina mana bogere abogezi abogezi be ba government bali bayigira boba abaye bogera bitufu kama sasa naye mboyo gara amazima katonda asanyuka oba omwadde so scriptures ati bosoma ebyandiko bitukuvu you discover omanya ge magezi gali kenda gati bulwa wayi mukama oba ke chintu choyongera ko not harvest the key attain wisdom discipline knowledge in God's strong room. How amakungula galinga kisumuluzo mbagame tu ongatona kungula there must be a work well done bogero kungula obufunya amagezi ofuna amagezi agakola obofuka oboli an engineer obofunya amagezi oboli doctor obofunya amagezi oboli mulimi obofunya amagezi oboli wirubara operators ofuna amagezi agavuga ekigali ekyo oba ngoli taxi operators utalimu kwegamba buli muntu akola n'akungula mukama amuwa amagezi amuwa okumanya era kikugano bakigeregalanyanga ekisumuluzo omuntu bakuwa ekisumuluzo nze bwe bakubaka ejjoba ekiseere kyange ndikangisiba emmotoka yange ebigibulwa egivaamu ngisiba naye kubanga nina ekisumuluzo kyayo olutuuka lwe nezigulako nenyingira munda neteekamu ekisumuluzo injiri neebeerako enaku zo banyigiriza okutambuliramu s neteekako s nina ka flash ejjemba zenjagala zeteekako nina ne cd kubanga nina ekisumuluzo ky'emmotoka eyo kyensumuluzaawo okusobola okutuuka ku cd nkisumuluzaawo okutuuka ku flash nkisumuluzaawo okusa ku ekisumuluzo kintu kikulu nnyo so harvest is a gifted key to help God's people understand have wisdom and be blessed buli tukola emirimu egyo katonda akuwa omukisa kyavudde akuwa ekisumuluzo ekyamagezi nakuwa ekisumuluzo ekyokutegeera nakuwa ekisumuluzo ekyokumanya mukyala wo tuye mukwano gwo namba emu nakuwa ekisumuluzo nti olina okwedukati ng'abaana bo katonda akuwadde ekisumuluzo gemba kungula era bwe tokola makungula mugenda kulaba ekiri wane kijja mulinde nekupinya okukibatuusaako so harvest is that in your hand use it to all doors to open it so that you can get blessing ekisumuluzo kya amakungula kisumuluzo bw'okikozesa n'ofuna amagezi ate abe mbalusizaayo harvest is a seed in your position use the seed for more and more bw'osiba obusooli n'oyongera n'oyongera osimba ebitooke tosimba kimu engero zasumana engeri esolaluna okutuka kujja n'okwawalugamba the fool abantu abasimu bayibuli yeebwogerako muddeyo muzisome egamba they are lazy and poor abatayagala kukola babeera bagayaavu ate babeera baki baavu ate amafumula there must be a work well what omulimu gukoleddwa omulungi olyoka ofuna ekisumuluzo eky'amagezi olyoka oweeba ofune omukisa naye omusiru agambye nti mugayaavu era mwavu they sleep during good season enkola enaku nebaddefu ku mukanga beebaka nolaba olinga yeebase onoosobotya okufuna ensimbi nga webase munno enkuba emugwereddeko kikamu kyakisudde wali ayingidde akola gw'osikaoza ku mutwe abasiru be bakuba mu their fools and possess to have nothing abasiru during good season oba omuntu oba buzira gukutte gukubye jayo gloves osezikabuti ogye emotoka ogenda okoli naye bonoga nti omuzira katikako ate bali bannafu abano bebulya bano balina ne bulakiti eziriko switch neekwogera kawudu naye omusiru yeebaka bwebasi they are anias banyiiza the chase fantasies bagobere ha singa nina emotoka ge yakibanja ha singa abaana bange basomanga bakibanja bagala mukifo kyokusomesa abaana wali mu kwebaka they are slaves to others baddu enewaffe tulina emirimu gino ani anakulimirako awo munoonye omulenzi awo atakola juzi nasingana omulenzi awo nanogaddoodo nimugati dodoegologawo tibulaibula nansonyiwa kosa si wange naye kati wobo nti sina kyanjana kulyaka mmere amunoga dodo siwube seyamusimba kubanga mugayaavu mu biseera ebyokukola aba yeebase naalyokagamba kika nange singa nina ekyabalonga ekyakibaana ani nakikuwa nga tokikoleredde banyange ekikolera kyomunda ntakikolera bukolerezi nolwekyo oteekwa okukola okufuna kyoyagala ate mukiwudde kati they are slaves to others and no one listens to them ani awuliriza omunaku ani awuliriza omwavu wamanyina okugenda yingireulaga oyo ayagala ki kubanga agenda kusaba tegayekusatiikadde zisimu zenyumba genda okole ezizo olina okukola they waste good resources wanawafe mu uganda mujukira omuwala ge baita bad black oba kyekyo yafuna bilioni 11 she ended up at Luzira naziya nazimalone zimutuusa ne mukaduukulebwa e Luzira kale nno bannange abatakola lazy people abasimu they spoil good resources they want much but they get little and they experience poverty and they eat too much and they want free goods attend parties when they are not invited abantu abatakola bagambye nti baagala bingi ne bafuna butono ne bawulira obwavu nga bubaluma kubanga tebaagala kukola nti ate bwomuba ku mmere ennaku zino babonemu mmere ey'olumbe kubanga tebaagala kukola okoze pati eyo tomuyise yasooka okutuuka kubanga ayagala okulya tolanga nga lumbe lwa bwavu kupata gwetwakuyise tomumanyi atudde ono omukola otya they have troubles throughout lifetime and they are slandered lazy and slow to move mubudde balina obulamu okumala obulamu bwawe bonna kubanga baavu batambula batyo yati omwavu akuma engatta etukulanga eyange ate bona ogitambuza ku ttaka ngedduga neerabeya etukula kubanga agikolerera laba ekyambulo kyabo ani atakyegomu kubanga akikolerera bannange tulina okukola thetamutwawo throughout lifetime and for their slander they are lazy even is not to move newebugaligenda okola omulimu guli wali asooka kwetoloola babeerawo kakajja asooka kubeera kakajjo naakalya bwebabeerawoyaga malasibo malakumpayo olukumi mala okulya kubanga mwavu abeekanga obulamu nebubeera bwe butyo kale leego hambule bavaka nga talina kaalidde bannange solanga kuvaka nga talina kaalidde anti bwetukakaca kacayi kacayi ako oyaga kulya ebikopo bitaano kubanga bavudde kacalina kaalidde neeza ekibanda wange neesimbi nina gasikuuka byonna mumala kulya kantu kemmere kenjagala netuuka ne ku mukolo netuula zentula n'amabega eyo oba munakimayo zisifu okubaiteyo kiki ekiriyo kitalika mu friji abaavu nti baba bali travod obulamu bwabe bwonna bava bakanga enjala ebaluma and they are good at destroying things they can't produce wane waffe bwokola ku motoka ababoda busigamu nti bebaavu bebasooka emotoka tujoce emotoka ya munno lwaki yagala okujoca bonoona ebintu gamba omwavu tilutinga ajja kulutinga kampala mudekiika 10 naye nga kampala yokutwala emyaka 12 okuluzaawo bebaavu awo they talk too much overflow bwe lugambo mulirwana atiyaguza emotoka endala omulya mulirwana bwe yaguza emotoka endala nfuli mungi abaana bamulwana basoma gayaza ababo basomawa they talk too much balina olugambo bwogenda mu ofisi olinga tayagadde okuwa ekitibwa nga amuyita okola awe mumupira ekikopo kyakyayi waliwaliwo olukiiko oluniize olwakwegomyeko obatagenda mukika agenda ali muzifayiro kubanga ye ayagala kukola bwolesa olugambo mu ofisi ye they talk too much overflow leads to poverty ne babeera baavu olw'olugambo nti okubeera omugayaavu kirina amawulire amabi ofuuka musabirizi oba eyeolaola they desire good things they don't work for them they call others omugagga wange oyo mugagga wange oyo bwati balowoleza mubingi tebabifuna bwe batyo byona they swindle government money they fail to produce adequate accountability ezo sente ezajjukira muzibuli ezaya mu ddwaliro ly'ebibowa ezo zaabula ezaali zacogamu zo bazigula mwani akimanyi edala zagira bitereke bali bali teza gavumenti alubeera gandi bali kisalamu nezaabwe ebyo nazo ebisije zaala katwali amanyi yo akati muulya ku ensi teziri ejijembe iba nafe jwai tebali zabasirikali development ne toilets zagula dda buli kintu gavumenti enyambe gavumenti enyambe gavumenti enyambe n'omusala gavumenti enyambe kati netaka lyabumbulukuse gavumenti enyambe kali awo kakati detergent bali tumaze okulaba kagurupu kagurupu eyo badala abapoliza kagera kagurupu ako ako kagurupu kabakundi ako twakaisa the full people kakati kagere ku grupu yabagezi nga maliriza they have the key harvest in their heart balina ekibalina katonda yabawa amagezi balina ekisumuluzo buli wotuka osumula busumuzi noyingira nosanga ohiitayo novuga oba muzira oba nfuufu zinaku zino enfuufu ojawakola mukozi weti ndabibawa mulundi gumu naye twalayo kwa wagulu mu bbanga ate ne bemanda geno magezi ndaga kuddalo yosefu sisali mukono gweyo kubanga nina ekisumuluzo mumukono gwange ntambula nimusanyufu they have evidence they work very hard and careful and keep the standard kasoke dembe nao zisipela hako mujama kubanga manyokora okuma standard ayo ati kati ugonova kaga unova kumoto kahilo da kagali emoto kabai tani chokuta wajange yo kitu nako ufune nda kubanga harvest omuntu akola they work very hard wandichi ni hii ya akula enkubi etonya ya gida na akula nimiro na ya baraka ukutu sinani ya na akula and they have the resources bali na ensuko yungaga ataba gaga sika bali na babifeke ni yomu tu alihelesi abana musanyufu tata mchala tata bana musizo nizo na ya li akula awaku wero dani sizo nizo na awaku ya akula omana ne wagena nga akula ebyata bitamutuka babisa wali nga akula omana nga bamwongera ko mukirabi otego kubira ko mukozi they gather crops in time and give to the poor and those in need babira ne sente bundi yeta pamuyaba they have abundant food money and happiness they are satisfied their children go to school in time maids nabakoza akana obasasulwa omukiwulidde nti abali ne sente n'abaana abatwala mu ssomero kati ennaku zinamuwulira ate abaana munaabakomyawo ate lokudawunu ate tefe tetwali tetukola naye kale boba nabo abakola mu buli kiseera n'abaana abazaayo mu ssomero they stay awake tamaliza amatu wansi kutaka kubanga alawuza kanakola enkya ability to all they do they give services to the church to the reverend scars they give they make careful plans because they have wisdom bakola bagambe wano nti bakola accountability notuka wakani badene milioni yemu enjikozeseza atya bogati wano zero zigabi mafuta garaji chiki and so on ne bakola plan era munagamba nomukiiko abalina sente webatesa nzaga amadirisa asatu ngaguze muntu omu kubanga alina ebisente tibutiro tibalina plan kubanga balina magezi God's desire katonda kyayagala fenna tubeere bakozi katonda ayagala tubeere nga tukungula nga tulina amagezi nga tulina sente nga tulya bulungi n'olya ku kakulubbani kumeza kwekali n'olya kukaya ku nyama yamagumba n'olya ku kokewo nga kuliko sikini greens nga weziri ekikajjo ekiri kale katonda ayagala abantu abafaana bwe batyo olunaku lwaleero nagala okubasaba katonda tubeere nga maliriza okuva ku ludda olaba talina magezi tubeere ku ludda olaba alina amagezi oludda olaba gayaavu n'oludda olaba kola ennyo oludda olaba talina sitandada n'oludda oluliko sitandada kale open the door of your heart to receive harvest the key in your heart katonda tubeere okugulawo enzigi z'omumitima gyaffe tufune ekisumuluzo mu mitima gyaffe ekyamakungula gyokumukuwaayo kama gyali mukuwa omukisa omungi mu linnya lya Kitaffe n'Omwana n'Omwoyo Omutukuvu amiina.
katona afumuli tukwebaza kubanga obadde oyogera naffe ku ssaawa eno ekigambo kyamakungula ngagoba kitandikira ddala ate n'okigamba nti mukikolerenga ddala kubanga oli tukikola tufunamu amagezi buli lwe tukungula tuteekawo obumu wakati wo naffe buli lwe tuwaayo tuba tukujjukira ntituwa katonda oyo asinga byonna tetuwa katonda oyo nannyini buli kintu kyonna kye tulina naye tuwulidde nti omuntu okukungula oteekwa okubaako omulimu gw'okola omulungi n'olyoka ofuna empeera yaabwe otuyigirize okukungula ng'otandikira mu nze ne bonna abampulirizayo mukama ebitageeze bulungi otusasa era otusonyiwe naye obadde otuyigiriza n'okutuleka n'ekigambo ekyo nti amakungula kisumuluzo ekisumuluzo ekirimu amagezi ekisumuluzo ekirimu okutegeera ekisumuluzo ekireetera omuntu okulowooza kale otubeeregera n'ekisumuluzo ekyo tubeere n'amagezi nti ate buli awaayo omuwa omukisa ffenna otuwa omukisa ogwo ayi mukama kale emirembe gya katonda egisinga okutegeera amagezi gonna gikumbe emitima gyaffe mu kumanya katonda n'omwana we yesu kristo mukama waffe n'omukisa gwa katonda kitaffe n'omwana omwe mutukuvu gutubeere okubeera abasajja abo abagezi abakazi abakuuma sitandadi abantu ba katonda ne babeera banjawulo n'okuva abaala olw'omukisa gwa katonda ogutuwaayi mukama tulembe guleka wano mu linnya lya kitaffe n'omwana n'omwoyo omutukuvu.
Amen.